Sana kayo. Melewase umlingo sebenza naphakathi kwa. Melihlalu yazi ukuba wena uyohlala uhlele njengethemba kum. Uyinzwa kasi yam ndikuxabisile baby wam.
Yeah. Pai eterno, sangre o agora. E cupone, solo cuposa. O cosa na bavana, baneca. Dale, chino, chalanga. Pai eterno, sangre o agora. E cupone, solo cuposa.
Libe,
libe,
beke, libe, beke. dileleng kwa khalo qingo hi kwa window mencanele kwa kuyingani sawona wesis khuluma novani kwathi sawona mamkhulu lona
ya bang buga ma yu mang ya tela ma bala musi.
Oi ba malinga sa. Oi ga na bang bo. Sita sa me si tu se la wa bala. Itela bang buga ma yu mang ya tela ma bala musi.
Kuna ba ita taba ime. Kuna ba ite na ba ba ba. Kuna ba shi ya ba lime.
anche vayo coke la malo boy like 10,000 in como net team boy lam lomo I keep I pelele don't take kukumele mina ngathathi skwele ngobele la mashele ngume la bo anke vayo coke la malo boy like hey man out tango la
mamas y mamas. Baba si mama, tina spila bulom shab. Astreli mama, baba streli lama. Anya tandas, amreli mange. Astreli mama, baba streli lama.
Baba ni pamanja, angifunu sala. Baba luli sandla. Ni pele yo manna maba namhla uyahlaba soloko nathi sisama singakala namhla nje ste sase kuyohlangana ngimali namhlanje ngokutini ungibelo kushini fakele trans nemission maba namhla uyahlaba soloko nami ngizama ngiyokala namhla nje kodwa sase kuyohlangana.
Ibankile, Abasa Kutile, ngathula ngathula ngabuka
badala nishini futha
ukututa ndonge nge nge nge
la tunga
tunga la 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 awile ngathala ngathula ngathula ngabuka
badala nishini futha
Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o
sizile bese kuyisikhathi sami ngisala ngedwa ngisala nosiziya singakhethi ukuthula vumeli isimo sinjalo ngoba yimi ngedwa oyoyisizala singakhethi ukuthula vumeli isimo sinjalo ngoba yimi ngedwa oyoyisizala oxola nhliziyo yami uvumeli izinto zenzeke oxola moya wami uvumeli isimo ngoba sinjalo ngoba kulo mhlaba lo umuntu uyokujikela emini ngoba kulo mhlaba lo umuntu akusuyo wakini ngoba kulo mhlaba lo umuntu uyokujikela emini ngoba kulo mhlaba lo umuntu uyokujikela emini
ngijikele emini ngadlule entweneni kodwa le ntise gasi bayazi ukushila igosti umshi bani abafuna usizo kodwa ubanongisizayo ngisemgodini ebumnyameni ubanongikhiphayo inhliziyo xola ingqondo ayikhohlwa amanqaba yophola inhliziyo xola ingqondo ayikhohlwa Amanga bayo pola Ay 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 Umenzi wakakhohlwa umenzi yena uyakhohlwa kulungile sopopa amanxeba sopola umenzi wakakhohlwa umenzi yena uyakhohlwa kulungile sopopa amanxeba sopola ay
Oxola nhliziyo yami uvumeli izinto zenzeke Oxola moya wami uvumeli isimo ngoba sinjalo ngoba kulo mhlaba lo umuntu uyokujikela emini ngoba kulo mhlaba lo umuntu akusuyo wakini ngoba kulo mhlaba lo umuntu uyokujikela emini Ngoba kulo mhlaba lo umuntu uyokujikela emini